iyadoo magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ay ka socdaan dhulbab xooggan, cabasho kala duwanna ay ka soo baxayso shacabka qaybihiisa kala duwan. Eedeyn iyo digniin hor leh ayaa waxaa diray shacabka deegaanka Tawakal, kuwaasoo mid ka mid ah shirkadaha dalka ka jira ay ku eedeeyeen jidgooyo. Waxay sheegeen in horey waddooyin badan loo gooyey, haddana kuwii cusub la jari rabo. Arrintaas ayayna ka soo horjeesteen odayaasha deegaano dhaca duleedka magaalada Muqdisho oo arrintaasi ka hadlaya ayaa warfidiyeen ku cadeeyey in waddooyinka soo gala deegaankaasi la jaray. iyagoo saxaafadda ka hor hadlay ayay sheegeen in mid ka mid ah shirkadaha bixiya korontada ay derbi weyn ku jartay waddooyinka deegaanka Tawakal. Waxa ay tilmaameen in horey loo jaray waddooyin badan oo deegaanka ah, iyagoo ku hanjabay in haddii arrintan sii socoto ay ka dagaalami doonaan. Waa kuwan odayaasha qaar oo arrimahaasi ka hadlaya.
Dhulkeenni waa ka xaggeeyaa, annagu cid aan dulminaynana male. Ma haysana dhulkeeda ay iska leedahay oo ay gadatay iyadu ayadaa iskale. Qof waxeeda lagu qabsan karaa hore ma jirto. Iyadu hana ixtiraamto inay inta dad iska soo hormariso iyaduna gadaal ismarisayn dhuumataana xaq uma lihin. Waxaan rabnaa Beeko inay bixiso jidadkaas inay noo bixiso oo ay wada goynayso oo 27 jida kuway hore u goysay horey u go'naayeen kuwa kaloo hadda yaalla inay naga aysan nagu xadgudbin.
Hadda ka hor 25 jiday jartay, haddana 50 jari rabtaa.
Degmada Dayniile iyo warta Markiska oo arrimo u dhaxeeya webiga u dhaxeeya dadku ma haada ma soo haada ma iga diyaarada siiha. Haddii derbi dheelma la arko meyd dheelmaha la arka, haddaan sheegayna been lama rabo.
Dadka shacabka ah ayaa dhibaatooyinkan u sababeeyey inay sabab u tahay dowladda federaalka oo bob xoogan ku wada dhul guud iyo mid gaarba.